Caramel in a trap. Peace, one can join, baby.
Yeah. Arjo. Yo, let's go. Hey. Bij Marco, Sarah Purdue, dan vent en Axel Telfep. Amo Lumay Tint, from Jack Wow. Dere to Jam again. Yole, yole, yole. Ragalunko, yole, yole. Nyun ragalunko, Marco, Sarah Purdue, dan vent en Axel Telfep. Amo Lumay Tint, from Jack Wow. Dere to Jam again. Yole, yole, yole. Ragalunko, yole, yole. Jun ragalunko. Jeno music boko def gauw gauw. Man dat my fall, man nasal sadil en fach. Kaka tarchi flow. Internationaal doet je lang reet. Laat me mol een tijdje soef. Njepo boko def ben jack. Bijna woedeling en die def rap. In de lubesse gambit. Kaya di si sunanda, my tasoo. Zien je autograaf zijn antre lambo shroi. Bang en fok ma tiko tattoo. Lala million takul marem tok. Wakal whisky rek tek. Noni mangi tel. Lepo mui bien bala nyu ablar bro. Dao ma chow. Manke vibe, manke style. Tak ma banya def na nyom di sol tienen. Yere ay dof lang pur nyom pur nga tekle it. Kom watu fan dan ga hore tak. Tere represent kon nyepo sip. Tuna yu besi nyau boga mambo bo. Bang en di depo ndok mangi ligay. Puram gero bozo nongolo. Bay mako wa. Sara perdu dem fente na salte. Tel fep amo lumay tit from Jack Wow wow dere to jam again yole 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 ragaluñ ko yole yole ñun ragaluñ ko mako wa sera peur duram fente na salte fep amo lumay tit from Jack Wow wow dere to jam again yole 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 ragaluñ ko yole yole ha ñun ragaluñ ko
dëkk ko ñu cité révélo ñu dëkk cité succès de bu xala la ko ko ci kol mi xassab Khalid bro ligéen esclave dag bu mu gatché takal mer ay seen or def lu salté ma fay ba tay ma mécha sa dalik ma nekk ci bobbi bro xamoo leen dara bëgg def rap job seen dara to de chômage lañu yok utile ci la japp même boy nduro gamel dëkk bi goru loxo ci poste rek ay bok bat bu yambat bi momay fay lutax ma koy changer di jema forcer lu rok xeb ma ndax té damaay represent boy gëro bi dal nga téré sa dom téwal jak fay naaru xoro ma mafia bi bek li ci des je m'en fous xawma defet sa jour coton ci man ta boy accro comme paris foot indil mi yole sama gang bi kenn xof tapeti ngene tek bandi dañ leena xexal demb tay ñu fogg ñu dof ce tout 10 points tax neeru demba yi tandu
bay mako wa sa rapper du dem fente na sal tel fep amo lumay tit from Jack Wow wow dere to jam again yole 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 ragaluñ ko yole yole ñun ragaluñ ko mako wa sera peur duram fente na sal tel fep amo lumay tit from Jack Wow wow dere to jam again yole 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 ragaluñ ko yole